ndashaka guha ubutumwa KNC yabaye boss wanjye nkora mbimubwira ko mwubaha nk'umuntu wankoresheje ariko azigaye yabeshya abanyarwanda sinzi impamvu yahisemo kubabeshya yahimbye ibinyoma
bitabaye
akinira ku izina ryanjye nta bwoba nari mfite bwatuma inzego z'umutekano cyangwa z'amategeko zinshaka ngo njye kwihisha sibyo yabeshye abanyarwanda ku mutima wanjye naramubabariye aho hantu munsi igitanda sinahageze umuhamya natanga ni Scovia Mutesi